Kuna kafili kame come true. So, skiza.
Kuna vile nina feel nika nimeloba. Nataka kuwa soba. Nimesimama wima kama soja.
Niokoe baba mimi siwezi ngoja.
Unitoe kwenye klabu sababu nimetoka nazo adabu si adabu. Unitoe kwenye skating mini skating.
Nimetoka nazo minataka kuwa straight.
Tuwewe niyo babana. Cheki kila siku meni bambana. Kanilisha toka dandara. Kedo pangani hadingara, eh.
Tangu enzi za kuparara. Cheki sasa umenitoa hasara,
eh.
Runda hadi banana. Sisi wote ni same tunafanana. Mbele zake baba.
Ukini bariki sitaringa ringa ringa. Tumimi najua mbele zako tuko sawa,
eh. Napendo na vitunda.
Game over.
Sote tunafanana.
Game over.
Napendo na vitunda.
Game over.
Sote tunafanana.
Nasema Abba, Abba Father, staki kurudikana. Najua nimekosa, tena sana.
Kuna baba yao endo father.
Kibrani from ni gani? From ni kuitamba kama jirani. Tuende tukule hedi kanisani. Huko kuna baraka tuende ndani. Walimba baba nifungue minyororo. Na kwa shingoni mabling na maminyororo. Sauti goni, ziyo nyororo. Lakini baba unisafishe roho. Tangu enzi za kuparara. Kisa someni toa hasara,
hey.
Runda hadi banana. Sisi wote ni same tunafanana.
Mbele zake baba.
Ukini bariki sita ringa ringa ringa. Tumimi najua mbele zako tuko sawa,
hey. Napendo na vitunda.
Game over.
Sote tunafanana.
Game over.
Napendo na vitunda.
Game over.
Sote tunafanana.
Game over.
Bariki sita ringa ringa ringa. Tumimi najua mbele zako tuko sawa,
hey. Napendo na vitunda.
Game over.
Sote tunafanana.
Game over.
Napendo na vitunda.
Game over.
Sote tunafanana.
Game over.